Siyabuza bafana bakithi ukuthi kunjani Yamba mushona wena Siyabuza bafana bakithi ukuthi kunjani Yamba mushona wena Siyabuza bafana bakithi ukuthi kunjani Damba mushona welanga
Damba mushona welanga
Yabona senamkhosa yimusukuba kuqo umadlale shushu doba doba sikumba senjendana umfana wapheshaya komfula ngibuza kini balambami ngithi babo dadwe wenu tshelani mina bo
we balamba babo dadwe
wenu we balamba Babu,
Babu,
Babu, Babu, Babu,